San bonani bafundi nabalaleli bombele, igama lami nginguSlindile Khanyile, siyanamukela futhi engosini yethu lapho sidingida khona umthetho kungulwesithathu umhlaka 27 July. Ngesonto elidlule kuvele ukuthi iStandard Bank sizoqasha kabusha izisebenzi eziwu-40 ezaxoshwa ngoba zinqabe ukugomela i-COVID-19. Inyunyane yezisebenzi zasemabhange i-SASBO isabise ngokuthathela leli bhange izinyathelo zomthetho ngoba ithi lisabambelela emthethweni ongasasebenzi. Ukubheka lolu daba kabanzi, ukhona ungodwethu womthetho umnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Mnumzane Zikalala, siyakubingelela futhi siyakwamukela kuMbele.
Angikubingelele bese ngibingelela kakhulu abalaleli nababukeli bombele.
Mnumzane Zikalala, kungabe iStandard Bank isaphula umthetho nangokuxosha lezi sebenzi? Uma kungenjalo, yini le yenza leli bhenki liguqule isinqumo salo?
Singathi strictly speaking awukho umthetho abawuphulayo kangako. Kuphela kuwukuthi umthetho uma uzowushaya ngaphakathi enkambeni osuke usebenza kuwona fana ohambisane phela nomthethosisekelo ukuthi usuke sukhona. Sikhumbuleke umthethosisekelo uyasho ukuthi yebo sivumelekile ukuthi siqashe, kodwa ayingabikhona lesibiza ukuthi ama-unfair labour practice, singenziswa futhi nento esuke iphambene nathi kakhulu just because kuthiwa sincingile ukuthi asisebenze. Ubese kuthathwa-ke lo kuzotranslate kakhulu kulo mthetho esiwubiza nge-Basic Conditions of Employment Act ne-Labour Relations Act, okuyona echazayo ukuthi amandla omqashi ukuze asifose ukuthi senze izinto angakanani. Ubuze ukuthi mase siwubheka kabanzi-ke lo mthetho bese uthi ozokwenza noma ozofosa ukuthi umqashi akakwenzise kona yilokhu okudingakalayo noma singathi essential ekwenzeni umsebenzi wakho. So uma kuwukuthi khona imisebenzi owenzayo obucayi udinga ukuthi uphase ama-medicals, yebo uzokutshena ukuthi kunezinto engiyifunayo kufanele uhambe uzenze noma mhlawumbe uyigomele noma eyithinte ukusebenza kwezempilo ngenxa yokuthi umsebenzi owenzayo uthanda ukuthi ube kucayi. Kodwa uma ngabe singekho isidingo salokho, soke singekho isidingo sokuthi azo-impose izinto ezingasadingakali noma mhlawumbe ezingekho essential ukuthi emsebenzini wakho. In this case, ama-regulations akade khona in terms of i-Disaster Management Act amaningi awo njengoba sikade sisazi asasuswa akasasebenzi anymore because sesiphumile under state of national disaster due to the COVID-19 pandemic. So bese singasekho isidingo sokuthi ba-insist ukuthi hayi hambani niyogoma, ungagomanga az ukuthi usuphula umthetho wokusebenza kwale nkampani. Kungekho nakho noma kungekho into i-essential kangako abantu ekuthiwa abagomanga abangamasengcupheni bakwazi ukuthi bayithole. So ngiyacabanga ukuthi into abashintshisile bathe hayi siyabona ukuthi soba nenkinga la makuthiwa siyahamba siyinkantolo uma kuthiwa siyibheka on the element of fairness, ayikho fair ngale ndlela esiyenza ngayo, kanti sikhona ezinye indlela esingakwazi ukuthi simitigate other than ukuforce abantu ukuthi abahambe bo-vaccinate.
Ngabe lokhu kusho ukuthini uma ngabe sibheka ezinye izinkampani lapho kunezisebenzi ezixoshwe khona ngoba zinqabe ukugoma? Ngabe mhlawumbe singalindela ukubona nezinye iy'nkampani zithatha isinqumo esifanayo nalesi sase-Standard Bank?
Singalindela khona uthole ukuthi nabo bazi ukuthi ake sibuyekeze ukusebenza kwethu sibone ukuthi ayikho yini indlela esingenza ngayo. Kodwa kubona bonke abantu abazokwenza lokho successful, ndwanga ngisho kuye kubheke sekutheni if i-general rule noma umthetho siwushayiwe la ekhaya, zikhona nezinye iy'ndlela eziyi-alternative esingakwazi ukupreventa ngayo noma ukuvikela ngayo ukuthi labo bantu bangakwazi ukuthi bangene engcupheni. Ake sithathe abantu abasebenza mhlawumbe kwi-hospitality industry noma abasebenza esibhedlela la kuzothiwa khona nina ni-interaction nabantu already abafika la u-COVID sebenawo. So ukuthi sivikele impilo yakho sifuna ukuthi u-understand ukuthi kwenzakalani, u-understand ukuthi sifuna ukuvikela wena i-vaccine esikholelwa kuyona ukuthi uzoba kuyona. Uthole ukuthi omunye bazothi cha, wena u-interaction nabantu abaningi on-a-daily basis and uma usophumile la emsebenzini asikwazi ukuthi uhlele kuphi kanjani uba-expose kangakanani. So yiko sirecommend ukuthi akube khona kanje, but i-alternative yalalo uzobe sithi before ungeneke ake sikwenze mhlambe rapid COVID test khona uzobona ukuthi before singene sikufake kule safe environment esikhuluma ngayo ungaba unayo yini i-COVID. Ama-alternative means sikhuluma ngayo la yila ungakwazi ukuthi wa-impose rather than ukuthi uzofosa abantu ukuthi akube khona izinto abazozenza ey'thinta umzimba wabo noma ey'thinta ukuthi abahambe bawuthola umjovo abazothathile. Asiwuthakaseli noma asiwuthandi kangako ngenxa yokuthi sizobe sisilimazile ungelabo elikhona umthethosisekelo la.
Kungabe lokhu ngeke yini futhi khona-ke Standard Bank uqobo kuvule intuba yokuthi abantu bagcine bengasayihloniphi eminye imithetho noma imigomo ebekwa yibhange?
Ngicabanga ukuthi imithetho esuke ikhona ngaphakathi noma iy'thangamiso kuyikhona zokuqondisa kwegwegwe izona isuke izosebenza kakhulu. So iStandard Bank awusho ukuthi angeke sakwazi ukuthi siwushaye umthetho ever again. Kodwa umthetho esizowushaya uhambisane nomthetho sekelo waseNingizimu Afrika neminye iminye imithetho. So qiniseka ngathi naso sonke isikhathi ukuthi siyayilandela. Nani sinicele abasebenzi ukuthi ilandelele. Uma ningakwenzanga lokho kugadani ngoba khona izobe sekunilandela okungekho right. Lani ngagcina even senixoshwa khona. So bazokwazi ukuthi benze isifundo ngabancane abazobona ukuthi cha, hayi uma ngabe ungayilandela imithetho yalekhaya nabo kwenzakalayo. I think kodwa into engamele ukuthi abayenze kakhulu ukuhlala phansi nabo abasebenzi bachaze ukuthi kuphi la kade bevela khona. Into kade befuna ukuthi bayiprotect noma iyiphi ingozi kade bethi bayayigwema, yeziphi indlela abazokwenza ngawo moving forward. Besibuye bakhumbuza abasebenzi ukuthi akuchazi njalo la esesikhona emsebenzini ukuthi hayi sube kwampunzi izemini nombani uzenzela umathanda. If uphula umthetho suke sinawo nesiwuphathisile njengamanje kada ngoba sobe sesiyakwazi ukuthi siprosecute noma sikushushise.
Nomzansi kalala njenganjalo, siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho.
Kubonga mina kakhulu, nibe nosuku oluhle.
Lowo bekungumnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys, siyabonga.